kozesa omusajja agambibwa okuba kali butemu eyatirimbula abaana bana ku ssomero ligaba Early Childhood Development Center Christopher Kelo Onyuma ezzemu okutuula olwaleero etegeera okuva mu kitongole ky'amakomera ku bikwata ku bulamu bwokero obanga ddala akyasobola okugenda mu maaso n'okuwozesebwa. Kiddiridde Okero olunaku lw'eggulo okuwaliriza kkooti okwabuka nga temaliriza kuwuliriza obujulizi obw'omujulizi ow'omunaana bwe yategeezezza nti yabadde teyeewulira bulungi. Omulamuzi Alice Komuhangi aguli mu mitambo yalagidde ekitongole ky'amakomera kireeta alipoota ekwata ku bulamu bw'Okero. Kati okusinziira ku alipoota ereeteddwa ab'ekitongole ky'amakomera, Okero alina ekirwadde kya Nnalubiri Sickle Cell. Abasawo mu kitongole ky'amakomera bamutadde ku ddagala era omulamuzi bw'abuuzizza Okero bw'awulira ategeeza nti kati oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi awulira bulungi era omusango okugenda mu maaso n'okuwulira ng'omujulizi ow'omunaana ali mu kwanja nsonga ze.